Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana, any that's one name. Nkɔmmɔdeɛ a na ɛfa nneɛma a ɛwɔ awareɛ mu no yɛde ne ntoasoɔ de brɛ wo nnɛ yɛaso na tie yɛn
sɛ the vow no wɔwɔ challenge with vow no because baabi wɔ no mu a yɛka a ne yɛm hye no
sa
ɛnam sɛ wɔnware nti sɛ wɔyɛm hye wokora ɛha ɛduru so na sɛ wɔso wɔ ha wa wɔse baabi yɛha no paa sɛ mede me no kɔredeɛ si ano wowa na medi fɔ wɔ atemu da kɛseɛ a ɛbɛne mu na ɔno deɛ nokore ne wone mu a wɔde kɔsi ano wowa
na wotikɛsɛ wotiyɛmnhyɛmdaabi
dakyiwodeɛ sɛ saa asɛm no can we as human say that we are using our truth yɛ nokɔredeɛ saa hɔ no word no nokɔredeɛ ne ha no no
ɛne ha
nonokore bi wo nnipa mu a yɛde kɔsi ano wowa
ai sɛ asɛma wode wɔba no woka no ɛnokore turi na woka kyerɛ
nti na ɔfisɛ nkɔ meka kyerɛ sɛ metwa mu a mafra nyina sɛ muni madanseɛ na monyɛ adansefoɔ na mede nokore bi ani
yɛasum sɛ ɛnokore na woka kyerɛ yɛ no adasɛ na wodi kyerɛ
ɛbi ada foforɔ yɛbɛmo
akyerɛkyerɛyɛbɛka ne ho ase mu paa ɛti wɔ m sɛ ayi wedding die so de ama adanseɛ sere de sɛ ansa na Ghana hare yɛ ha no yɛma kwan sɛ fɔba no kɔ ɔta kwa ne ho ayi no gyesɛ wayɛ ne ho adeɛ ansa wakɔ tradition ansa asɛne sɛ na kyesɛ sei no ayɛ dɔboro
traditional na bɛnya aborɔfodin foforɔ ɛ sɛ yɛfɛ ne engagement
ah dabi ɛno soso tike mesrɛ mo mo a motiayɛ biana mede fi wɔde asɛ bia baa deɛ abusuafoɔ a mokye sa asɛ bei yesu dim na mesrɛ mo obiaa wokɔyɛ ɔba ho ade a wosɛ mekɔyɛ engagement no mesrɛ wo mepɛ sɛ mɛka asɛm no denden ne mu ɛnka bibio ɛfiri sɛ woka saa ra sɛ obi a ɔnim saa asɛm no ɛnkye aseɛ no ɛne wagu ho anim ase kakra yɛnka engagement wokɔyɛ ɔba ho ade a ɛyɛ marriage na nkasa na wakɔyɛ no engagement no yɛna mpɛn pii no nipa mmienu pɛ wone wɔba no ɛbi kura adua bi ase ɛna sɛ I want to engage a strong promise sɛ wobɛba na wobi daakye na bi kora wɔde ring ahyɛ wo sa obi akora mu na sɛ wokɔyɛ ɔba ho adeɛ ne ɛmfɛ no engagement koraa nti Ghanafoɔ abɛta ka sɛ mekɔɛ engagement no yesu dim monya saa de
no
wae
monya yesu din monya
msɔmfo
tweneboa kɔdua no matena sei ɛne pastor doctor anɔboafo ɛne atwetwe nkɔmmɔ wakyekyere mu a wɔde ahodoɔ a nwoma ahodoɔ akyekyere mu na neɛka marriage vows no ne ho nsɛmsɛm na ɔsɛ yɛbɛnya adagye pa ahwɛ mu yie na yɛnyɛ ɛtaa ka sɛ yɛkɔyɛ engagement ne adeade mom yɛhwɛ no yie na kasa no nyɛ kasa asɛ ɛdi mu wie ɛyɛ fɛwdie kasa bi na ɛtɔ da yɛ na yɛyɔ no na yɛgu so a yɛtwetwe nkɔmmɔ no sesɛ yɛkɔ akɔhwɛ deɛ kyerɛ no a ɛka ɛfa awadeɛ ho
ɛhɔ no na mebɛbɔ so sesɛ hia me pa yɛn deɛ yɛfa yɛ asɛm no firi genesis ayi mose nwoma no a
ɛdi
kan no ɛɛ no ɛtire mmienu ɛtire mmienu na asɛm no nyinaa wɔ sɛ nyankopɔn abɔ adeɛ nyinaa wie ɔkyakeeɛ no na mmoa ne adeɛ nyinaa tuwonim adeɛ a nyankopɔn de bɔ mmoa
ɛno a nso ɔde nano ne ka sɛ mmoa wei mmra ne baeɛ
dabi yɛakɔka bible ɛ sɛ wɔde ɛfɔm ɛnɛtiɛ so ne bɔ mmoa awɔ short
sɛ wɔwɔ saa
sɛ na mekɔ na mennim ne sɛ ɔho na nyame abɔdema nyinaa wie wɔsono yɛ tu ɛna adoa so yɛtu
gyata yɛtu
ɛna kama yɛtu deɛɛsɛpa sɛ wansan kora yɛtu na nipa yɛ wan nipa yɛ wan a wɔyɛ no so sɛ ɛyɛ adam nko a ɔn sɛ wokae genesis ne ti mmienu nkyɛmu ayi ɛdumatwe no a wɔse na onyankopɔn ɛka sɛ ɛ sɛ ɔhunu sɛ o wɔse ɔkae not only did he say received but he spoke it out sɛ it is not good that man should be alone wotia wɔka sɛ ah na kyerɛ sɛ nyankopɔn ɔfeli yiara saa is not good no kyekyerɛ mu pa wɔ bible mu no sɛ it is not complete
that man is not complete.
Okay. Why I say it's not good means I said the adebono I say a web of feelings.
Okay.
But it's not good as say
it's incompleteness.
Say you copon as mean why need you need why.
All right.
And unti was say I will make him a helper comparable to him.
All right.
May necessary
boafo. Right.
Tiki. And some men never walk around that. The person who tieno. And pay me bray, I'm on for current temptemptu.
All right.
Dirikao can say, it is not good, say, Unipa Ebetra alone.
Nipa Unquabetra.
Unquabetra.
Right. No, I ain't a sesso boafo.
Maybe so I say, intina me, a dentina. O bonny tim say, obey or back up a primary purpose, I say, send a bear on your uncle.
Loneliness.
Fatutimpa.
A bit free ho.
And for companionship.
All right.
Basically, I mean, the primary purpose in Tia on your name, a day or Baba Cabema.
Okay.
Now, all your side, and one was at a toss, say. Enti me be you be a obey a help comparable to him. Like I say, or chase papa inu a or we know. I say, you may be by Shedinsa, may to be a obeb one to set on also a beb back of bed.
Right.
Enti mamu complimentary rules.
All right.
So what I say, me
too, baby. No, why you be a boy.
I was a scratch.
You are back.
You are back.
You scratch my back.
But you say, we are so young, you won't even scratch
it. But you will be back.
Or baby back, sir.
No, no, so what could scratch your back?
Uh-huh. You all see, right. So we say, scratch your own
mouth.
Maybe they will scratch. Now, sadly, you don't know. Your perception is, hey, and yet, you could probably, a day when you ban a man or boy or body or any sea. But the primary purpose here for companions.
All right.
Send a bear, Unipania Unquanum. All other things that come, ya papa, papa. A baby, I'm here this year, and I say, maybe Sancroft was there. Na, a demon's now personal worry. So, where is there a banya, banya, a bar? Who is a pubina sex, and the mania, mania, be having a bed. Who is in what to come, Matrim? Who is in what, well, obisisi se me pese obisi nyama me oba pese ma bidi sana me no se nya ye mfaso a obenya fi
awade ni mu
companion relationship obenya ni mu keke
right
enti me call me first anema no secondary purpose
okay
so what I say
right
on se eni pa e kwa awade mu na wa nya adwene se babo dia wo kan ti wo kwa obey mistake
okay
you want to say me ko ware wura bayi se de ware yesu kai no me yan konam na metimanyo obi a me ne bobra
okay
na me ne na bi
all right
sa wode ni siwe ni suwa na we wode empire ni hwehwe mu pa atai kira
right
na se onya me perso na se esi wo sa ware di mu a sa ware ni timi che
okay
na dwin ni se ye mienu nu ye betra se we kakra wo su kakra na ye timi atras ya ankonam ye amya se
tire so for say it is say ekoyi ankonam ye firi ho
yes
na ye say companionship
yes
na a complementary role any
yes.
Player e bi before ya ti ase e bi say dia ma me aka sa no enya bi before kura ni party ase me nka ni sa e bi say ta aka se wo ko no nya dia fa bre fie wo nya ka ma ne nka wo kunu fie aye adia
so how was na me we be kan achire you
okay
how do my do see no unfortunately se onipa kwa ware mu a se anko na you asa by kan what they not to change mu
no shame no
for second the reader here the kind mu
okay
se me be me nya be ma
of men be wo ma kama
na se se me tu be kwa ware
kwa
me jama mo na me jama mo na me nya sa udi di kan oba ne ho fe to tu ka se enti ope ade a o sa na to kam me dem ni ma mi wa buru chi obo bolu o nti o musika
o tojum
tojum so do o musika
o prichi
o prichi yo akwanu fe nu fe ye
o so ni mkwan ye
so ba nu o na ni wa dabadaba ni chi ni ti se
srecha homa
ana and I don't say a plenty of friends, a ticket was in the bank, or Barnsu, or Debe, Debenka, a bunka, maybe. Oh, so, and Salomon on the Bumwa. Not just oh, very, very second day, the one on the Yahoo.
Okay.
Ticket. And the Sanya Manua, oh, Yanua, would the cool riding with you. I wanted to go.
Wow.
So, what I say now, and Tim see Yamfa, Sanya Manu and Kurum.
Okay.
So, oh, Sika. Da stone na ba shi na djuma nyina beguo e ma mpenya obicha o so tase
all right
o si oh be sada ba menya mi kru na me na wo ba ko ba ma no ba ma no ntimi ngo de wa krawa
mhm
e djuba ko se se o de bia no
e ma ne ma na je so ko ba bia
a sa so so o ba ru so no ntimi ngo so so a wo ba se age a wo bo di se sara ma tna wo ma no
mhm
wo nya bi
okay
o ha na ma me I want to be just say, "Jalo ko waro fufu."
All right.
Okay.
But
sa what you say, Debbie? I wari ame waro sabe ba oyi. Primarily no, eh for companionship.
All right.
E baba o, e ba mo. Anko na bi ndi etna.
Ne ho ye fo, ne ho anye fo.
Exactly. What you say? Santina. Papa kokora wa bi. Akokora wa bi. Etimi ni mami bi ntimi wari ya 90 years.
Mom da so
too. 85 years. No me tiwo. He. Sex bi an krom ntimi nye bi.
Mhm.
Ntimi mu apesi. Yes sir. Ntimi nsini ama. Ntimi nye bi bia.
Right.
But omo ti sa ware for because of companionship.
Okay.
But unfortunately and now ware sam no. Ye de akire de no be di kan. And de there were
ayi na ko na ko di to.
And ye nya nya problem no. Ntimi sam pa sa de babu asoma ka emu edu.
Mhm.
Anko nam ye nti. Na menye obi boafo bi obeboa no a. Were comparable.
Okay.
Ko pore ko kan.
All right.
Se see e. Tiki asma e wo ho ne se. A Christofo. Ano omu omu ye Christofo nyina e tu adabo.
Mhm.
Nti wa wo se. The rate of divorce ayi.
Awari jaye
no ni. So ko se kwa ne koso.
Mhm.
Ko se kwa ne koso.
Ai.
Obi ti ka se ayi. Ne kwan kwan ji de ntima ja no.
Na yire nkwan ye de.
Obi wo a, odi wo ba ne tra du ba bia na wo se member say no, itinu nyine a kire ehon ofeda so.
Mhm.
E se manyi kakra o.
O minim.
O ho mitri wi.
Mhm.
Aso se no ho fika kakra o.
O ho ofe nye se
kakra. O ho ofe. So ho. Na so bo na so fo mu a.
Mhm.
Aso me ho fika kakra. Oba no na tra 45 years no.
Mhm.
Wo so fo da woroma. Oba e say no funa. Ayi. In church you hope you
know what was so
aha it hope you ayi obay se se no ayi wo nyi kwani no come no person nti wrinkles and enim nyi as twitwe dwa the nantia kania na two steps are oja ha krek and the nantia no totu na kwere kwere
e chew flat shoe
sa bi je totu na kwere kwere se so nti wo hwo bare se ya na na dwen sa we no know say ayi
if it's what the echre die na be die
ni and you was one namo some them crowd one namo na ohwehwe e no mo fo so what na to at at
okay all right
eti eye how ke se a ababu suemu a esese ye nyina hyere nso hu se the are the chinchi ko e dangerous
right so for o kan say say be o betimi ato akuna ko ye bebe ma wa regu aba no don't you also believe say regardless of how obetimi a change over which is not the best say me yere afedi wa twintwam wa isenti me kopu bi fofor so wan fa ni mudie no ni ni mu na de chedi ni bi die ni mudie bi ya no obeku ni mre bi ya wo mre mu asese obi
that's the point if you say ho a chire e me sua our jan once this is but me say me ka sam ketu e bi say a chire you come by say it be something that ma be ja naja
me
bua you leave na odi ne ho akobata
okay
the cliff
right
na o ba ho number
okay
sad if say living cleaving one flesh this
right.
Ye ba no ko as a topic
okay.
De bi de bi
okay. All right
na so oba ne be make cleave no Hebrew ka say no sa the word cleave che the back
okay
che say with the as say with the capital for guru
aso
nuya
Right.
As a professor, we plywood.
Okay.
And a sheet of, you know, with the famous another tire. Where's our tire? I don't remember. But, sir, a chat, ne, didn't get a tire. Who passed our wedding was about quite a
couple
of and to marry young Casancas in Wood.
All right.
Such as it.
Right. So, for coming then, any power who do a bear, me and son, and the wolf you. A kuno, a yere, and then yammy. Chao madia nebd emma abem wo omunyina wo jumedia suno
ozo me tiki o se anu se ka me yes anu de e ya de mu edupa minim se bia e beti benya bre ne akoma 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 hwe me pesanka asana ba enu suno me kase yen ye gana hai no se ekoba se obi pese o ware o ba me die ma futu pa ni se ye na sofo no aye wa sori mu ni nchanche ye nka sese wa anye wadi anya wadi sadi ne kofo kan anye na kuro se obi ti bi koye o ba ho ade na abusiafo nyina obi a hu mu bia ehia sese public nature na fi recognition bam ebi prati me je dowry ayi
I don't want to be a man. Awa dia no ye kwa normal ben ye gye ohunze msem nyina ye beka then ade na ye friend the wedding no ano the budget for it any the act any the nansa basin se kwa mu obi se ne colors ne dia john this yellow and a dirty brown and nsemsem bebre ye dia ne ye de gye ene entra biem da se ne I want to say a very special thank you to you Kwaku Atulu for the outfit giving me nyame adma ye be say hia ye friend me Daniel Twenebo Akodua osofo Dr. Anobafu and NH Trinko. When you're in Kaho, you're going to say she'll be.
Yes, we are. ata sida esese yede asida fori ayeya foria efata mano da denina esese yede asida fori ayeya foria efata mano da denina.
Mama yen kana nyame ho nnwom eye de mayenti wonka frey si number iso 0501561849 Missy Subio 0501561849 with me so atray is your email address so a eye Adventist World Radio GH at gmail.com adventistworldradiogh@gmail.com with me so atray is your address so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventist P.O. Box KS 17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Mayenti Ebrimu Nokwasem
Orofo ya danyame asbio enhweso pana le bambo akwanya ode adom yen semeno mienu ye tenene mayemo mpaye ye de wase papa ebredru se woma uboye nyina edi makoma ako na okasa chireyen sane yentem ewodi kunkunne mo amen nyamema yede nyame ase ebre tisei mo na onam ne mogbo ehunu so ede ensem a esese yete edom yen ebre mu mepese me ne wo che asem tia wa bi amatu ne din se wawie it is finished wawie it is finished so ken kan yohani asempa etreye edu enkron Matthew chapter 19. Ni mwa eye eduasano a Awurade asem de mayen se. Si ena Yesu je ensa keka keka no. Oka se. Wawie na oboni tri ase. Ede honhom emai. Na oboni tri ase. Ede ne honhom emai. Nyamema. Yesu. Ne last but one statement. A waka ye. Ewo asendu ya nesuwa no. Eni se, it is finished. Mewye. Ya ukwa jiyufu wa mamre mua. Na wana wadede ka. Eni wawunwa no mua. Wadede wankano. Ewo kwenbi ya no wafasu bitu ya wanka. Se wode ka na uwa kwenya se. Utu ya no nkakra nkakra. Erunti, ni ya wode no kano ni ya waya nese. Obie page. Ede ma wana se. Otre krata. Ede to eka wode no hono. Erunti, ebri bi a wudi sikane bi beko bi a na watwro ne a wode koye. Ebri bi a wudi bi beko bi a na watwro ne a wode koye. Na da etwa to a wudi sikano ofa etwa to no kura eko no. Na owo ne e frɛ no se stamp a na wodi esi page a obi e ma wo ho no. Na ne a na watwro no so ne se tetelestai. A se a kyerɛ se paid in full. Atua ne nyina awie. Atua ne nyina awie paid in full. Enu ti na e wo saa entiasie we mu. Ena Yesu Kristo asenua no so no. Wo tia mu se mawie. Bibi biara e fa enipa enkwagye ho bia no. It has been paid in full. Mede me moja, mede me kra, metuaka. Bibi biara e fa enipa yegye ho bia no. Mede me moja, mede me nkwa. Media tuyaka. Enu timinu miye no. E free wano. Ena yenya kwenya se. Yenso enyema udu wabia. Eje jie no. Ye jina enida suwa nsem. E ukunumbie nsemu wa Yesu Kristo. E kano asenu yano suwa no. Na afu ya de paifa hundi yema ye hon. Otofuo. E biya na wana mtibi ya bimua. Wadri yao se. Sanye na debayin esiti ya no. Onyankopon ni moja no entumi enyo entumi mpepa ebia na you are going through a form of addiction ebia na wonam obresu bia watom ntentan a ni jayero ayawoden probably you are masturbating probably you are into sodomy ebia na wo ye bema odu hudi agro ebia wonum nubone wo ye ba odu hudi agro esu bi wo ho krono Watu mu ten time ni jaye no ayo de mpa ene me prase me domo se ni da so ise Yesu Kristo si wa wie oka na senu ya so ni aka nyina ne se menu me no ye ba bra ye nkoma ase empa ebo mu na ye de ene ye den ahwehwe onyakopon ne gie no akiri kwan na se ne tie biara onyakopon be ma ne basa no so na ogye ebetumi ayewo dia bibi biara efa ho kwagye ho bia no Yesu Kristo ni moja anu etua ni aka ne se yebe somo ye nya ni da so ye ko akoye ni mo ni ye hunu se Kristo moja anu etumi pepa bo ni bia. There is no cross or there is no crime in your life that the cross of Christ cannot cross. There is no break in your life that the cross of Christ cannot cross. Or how pia ni obra bo mu a Yesu Kristo moja ano entumi enso mu emfa wuntwa onyame nom wani da so atise yi onyakopon emwa omwa menu mie no na fe yentumi fa ye hu nyina ento ne so ye ntiasi ese ye nkwaje ye hu biribia watua ye ne bonsam ka na ye ma Kristo Yesu kwan na ne gie no enya ye ndia owura ye da wase ebre atise yi mo onsem aba ye nchen wote ye mu dua no so se wawie ma yen so sansem yi so emu na afa ye hwehwe wa chiri kwan ebra wo dum yen ama yetumi afri ye mreye ene yesi nto ahodu onyina mu ye sere we ni adum pi ewo Kristo Yesu din mu amen.
Yemre na son. Minya yanka demu inyina ya ni waa. Nanso osi ye chaso. Eni unti no me sain akaye wo se. Ye pese ye te wonka. Inti freye in ebesi 050-156-1849. Misi subi. 050-156-1849. Ube ti miso atreye in abesi abefo. Inti ntain fidi yeso. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio gh@gmail.com. Ubet minso atreya besi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. T.O. Box KS17564. Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyami Shra Opi se utiye. Midin de Ekuya Sabia.
AWR